kijo na kwanga jump tight. Unaleta nare hapa nimechupa light.
Kasa buto
Taita.
Yeah,
let's go.
So nisike wapi baby?
Hapa.
No nisike wapi baby?
Hapa.
Nisike wapi baby?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Can I get some of that tally to miss cute? And I give a kitty at him in the when you kitty. Chema, I don't know fiti. Machuza kufiti, manze yoni good look. Nitali padepo, manze kama kuna buki. Vile umeiva, manze no more cooking. Nisa kupatazo, no more looking. Ugona sexual ability, sika sexual healing. Missionary baby girl face ceiling. Change position, e buja ribu nili. Umejaza boa, hindo nice and so nisike wapi, baby.
Hapa.
No nisike wapi, baby.
Hapa.
Nisike wapi, baby.
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's
nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Hey yo Timmy, bom bom kila come gimme. Do the dirty wine, mina fine girl see me. Down to the flow, nimekuja na kamini. Crop top no form, no usorore kipini. Do Dubai, twende shopping ya Gucci. Kukuku why, libidi nifanye booking. Mr. Kichai, baby, mina taka sushi. Tufike night tu wafunze isu kuti. Nitakupa amani siyo vita, jumiwa sina visa. Nataka tu chill tu kwa keja na mambichwa. Kishi kwa na manchi zapo kuna kapita. Ukidorora dorora na kupatia katiza. Tunapula puku vum vum kimasta. Picha zako mina zoom zoom na data. Kama nototo mini takupa tupacha. Alafu baby hiyo chum chum na taka.
So nisike wapi baby?
Hapa.
No nisike wapi baby?
Hapa.
Nisike wapi baby?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's
nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa. Hapa. Ah, yeah. So kumbe mtaveta jondo mana wem tight. Kumbe mtaveta jondo mana wem tight. Kumbe mtaveta jondo mana wem tight. Kumbe mtaveta jondo mana wem tight.
Kabaridi kana tamba mindo murder. Na wamepani kwa nogopa kushandwa. Mdogo mdogo tunakuja kuwapanga. Bampa tu bampa wangu hasongi father.
Na kupeleka tized pale kwa boda na manga. Na rupika sabuni yani nakata na panga eh. Na kumanda so napanga matanga. Na kuchok maze.
Nini mtaita na yangu pia ni taita. Ninaleta nare mpaka umetupa lighter.
Sijawai jona panga jom taita. Unaleta nare ato nimetupa lighter. So nisike wapi bebe?
Hapa.
No nisike wapi bebe?
Hapa.
Nisike wapi baby?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa. Hapa.
Ah. Yeah. So kumbe venta venta jono mana wem tight. Kumbe venta venta jono mana wem tight. Kumbe venta venta jono mana wem tight. Kumbe venta venta jono mana wem tight.
Tighter na yangu keni tighter. Tighter. Tighter.
It's my dawn the beat.
Tighter na yangu keni tighter. 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 Tighter.